yande joni wittode min tawi sappo e joyi studio kalangu gallu ñeme habaruji fulfulde. Kodi jañal e moɗon BPC kam woni brevé ko filte ɗum enna fuɗɗama e nder leydi Niger fou. On nanan ko waɗɗo enna ñame Agadez e Difa. Ñalande hannde nde woni ñalande ittande filo durwidol jaram kañum e cottol ko wiyete drogue. On nanan kañum ko woni dow muɗum. Hande yewtere men pinne studio kalangu ne daara filo lumoɓe joɗinoɓe toyete jamaje ɓe kokkama no ko goɗɗo nder galluno ñame toyete Lazare ɓe egguiɓe kotito. Simanama ɗo no janggana habaruji ɗiɗo ni e fulfulde to enda Agadez. Woni ko ministre kawjiɗo filla ko darto jandeji hakkundeji tawa hande atalata noga e jeego lewru joi duɓinaɗe sappo e jeetati. Ɗum ndukon ɗo filla ko darto hokkude lawol hono fuɗɗugol tewtugol BPC on endan ko watto hono tewtoɓe 1956 e kemi jeego e 78 kaye gono tewta nder mabɓe tawa 1966 e kemi nayi e sappo e jeenayo rewɓe kañum e fani 1964 e kemi 2 worɓe. Ɗum won ko ta e nder kelo leydi Niger tewteɓe ɗum ni fa hande ni Mohamed Sanusi Alaji Samro kam woni ministre o nani ko haaldi e fawar joom bandemi Moussa Mamma.
Dieu merci, on a pu mobiliser tous les moyens.
Allah yettama bawɗe fuu kanduɗe ko golle tewteru ndu waɗa fuu waɗama. Misali far jawdi gollitirɗi onon koyemo on jii laabi koƴaɗi kwatta tawe tewteru ndu waɗire no woɗire. Min keeɓi habaru du ko wiya nder région on fuu iɗum ɗon iɗum yara no woɗire. Miɗo wawi wiide du ko gomnanti yettini aadimu hoƴuno gam saɗor maji ɗin fuu tawa kena e jawdi ɗon. Allah yettama fuu hokkama hooreɓe nokkuje e gouverneur uɓe ɓen ɓe tabintini tu ko jawdi ndi hokkama tewtewru ndun no ɗon waɗira no woɗiri.
Normalement
nanni fardi fa toon du ko nanni BPC on woni berwi on ɗon no file Ilou Subaka hannde ɗum fuɗɗi ton enɗa ka noon tawi ɓe gadi har filla ko dartu laabi ndenagu sanne sanne eno kuyto sukaɓɓe jaat tewta brevi on enɗa. Ɗum waɗi ko fawar joni mbiyeteɗo hono Bocar Dodo no Bocar mbiyeteɗo Boukari Dodo Amadou kañum woni secrétaire général kawjiɗo filla ko darto hono lekkoliɓe janggoɓe lycée et collège to enen difanani ko haalni lawal Boukar.
C'était avec
no hawtade e hooreɓe ardiɓe région on min gaddi e jiilaki ƴewoje nokkuje to tewteru talkour berve ndum woni no waɗe nder région Difa. Gouverneur on hokki sembe sanne hoorejo ardiɗo ƴeewol on e tinitare mum e tewteru talkour berve ndum. Miɗen potti e mum ɗum woɗi sanne woɗi du min ƴeewi min daari ko filoytoɓe hakkilloji mum no pukki nokku fuu hooreɓe gatti haɓɓiniɓe ko renataɓe. Ɓe anni yakke du e hollude bawɗe maɓɓe e wadde golle lobbe fa bayle heɓe nder région on. Miɗo fotti e maɓɓitol nokkure arande to tewteru ndu wonno waɗe. Gouverneur on firti ɗereji ɗin holli ko hani waɗe
crise
ɗo ñameydu konnanni bandimi Asumane China o yeeyi to wiyete CG1 CG gwaɓo noonni nonne o tawi du konnan sukaɓe omɓe no filo ton kem 3:42 woodi no majjum waɗdi ko fawarde joni du konnanni o yewdi e mbiyeteɗo Abdou Harouna laatiɗo goto e laatiɓe fawarde joni ƴeewoɓe nowno ɗum ɗum yaara kanon ɓe mbi du en ɗo ɗum waɗno woɗiri.
Ça se déroule vraiment
tewteru ɗum no he waɗude no hiɗira. Rédaction min puɗɗiri nden dicté naabi en jangue winde no woodi ɓe keɓa e gari subaka o amma ɓe ɗuuɗa gam min jiilake min ji'i. Ko tewteru du fuɗɗa yimɓe gatta tokkiti jangirɗe ɗen no pirta ko e jangoɓe ɓen ko watta ɓe gardi convocation naabi en ɗerol noddol maɓɓe to tewteru ɗum. Ɗum nafi gam sukaɓe ɗiɗo natoto tan min ji'i warɓe de gadda e ɗerol mumen ngol dow ko yaawi du min keɓani ɓe mosola ɓa ɓe naati tewteru ɗum. Laabi du cingama ko watta guykale bo waɗe no gaɗe denno ɗen to gaɗu min gi'ay du fuu alama gaɗol majje.
Har filla jande ni waddi ko l'école to himɓe jangor gam laato jangguinoɓe intiraɗo bawa jangor zo mo maradi kandu keñam woni koɓe burtin hono keɓtol ko heɓa e dow filla ko darto tewtol talko duɓinaɗe sappo e jeerti caggal timminde jande keme jeetto e noga ɗiɗo woni ko fili nonnene kaydu ko heɓoydu konama keme joyi e 69 nden wawi wiyede keɓogol mawni sanne dow 78 fuu heeɓi. Nani ko fawari joni kono mbiteɗo Kamis Cherfidine laatiɗo kañum woni docteur kawjiɗo filla ko darto oɗo l'école to enna maradi ko haalani bandi min mbiyeteɗo Mohamed Mamma.
nde dimma heɓuɓe rawani ɗereji mumen ɓen ƴewama hikka no wawi wiye ko janggoɓe ɗuɓɓe keɓayi, ngam rawani dow janggoɓe hemre janggoɓe lasoɗi tati e sappo e jeetato keɗi hikka ɓe lasoɗi tati e sappo e go'o dow hemre. Dimma hikka o ni bani ko o leesi e giɗe am no jande nden waɗiri ni o holli janggoɓe ɓen ni keɓi. Ɗum ɗum waɗi ko no hani ɗum watta hakkillo heɓa jannginoɓe leydi meɗen ɓen tawre andal ɗiggugal, no hani du ɗum suɓo nder waroɓe jannga wurtoɓen jo en jande ɗiggude
non le mérite.
Hande ni no gay jeegol lewru juin kam woni ñalaande ittaande nder leydi duniya do filo duru duggol e jaran kañum e cottol ko wiyete dorgo ɗum endan ɗo enɗan le leydi Niger hunno ko laati en laati saɗorono sanne ngam batte Allah e ko heewi e majju fu no wittoro ɗo enɗan ngam batte yaade leyɗe goɗɗe fa sottoɓe ɗum wonno ko mbiyeteɗo ko fi dove hoorejo faaro joom fedde wonden druide e do filo ko darto hono cottol kañum e jarol dorgo endan e leydi Niger haali nani ko haali ɗum du kondan tarnan Fouda Ahmed waddani en kettinenane.
Ɗo Niger ɗiɗum hulɓini sanne ngam nde ɗum daari dimma ɓoɗe bonɗe e ko nandi titta hemu gonaɗo no nange ɗe hitaane fuu. Dimma o no holla ko leydi Niger no ɗon no laati o leydi ndi nder mum yaru yaru kulle bonɗe ɗe ɗuɗoyta nder mum. Ɗum ɗum waddi ko fedde amin nde wi'i hana gam hukkude jare ɗen sembe kono haani nde jarogon nangama ko o yoofe kitotoɗo on kilsina o yaare o ñawtoye gomnati du no haani wallira o ñawte toke kulle bonɗe ɗen itte nder ƴiƴam makko ngam leydi meɗen wala to o ñawto. Loktoroɓe meɗen ɓen du gala ñañal ñawtol iri makko. Allah du tan andi yimɓe foto dow lawol ñawtol mumɓen goni no maaya ngam rafi ñañal loktoroɓe
meɗen.
Ƴiwde lewru janvier duɓinanɗe sappo e jeɗɗi warde lewru mai duɓinanɗe sappo e jeetati ko watta hono fawar joni nemaji ujunaji hemre capanɗe joyi e nayyi e kem joyi capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi kañum woni ko hokka yaade e himɓe hooreɓe galleji ko watta ujunaji sappo e tato e hemre capanɗe jeena e jeɗɗo jeyaɓe région mo difa dow wal mballaga saɗoromaji ko tawa ton enna ɗum du konda kam wona ko fawar joni du konda ni hono croix rouge kam woni ko waddi mballaga ka endan walli du har filla waɗoɓe deme ceeɗu ka en du konda wallama har awtirtiji kañum e fawar joni du konda giri haala kadu ko naƴƴu hanato fanamiteɗo Lucas Petridi laatiɗo kañum wonno hoorejo hono farjo kuraroji ɗo enɗa leydi Niger laatiɗo gasini golle mum wono dilla ko haali subaka enɗan yaade e fande hokkoɓe habaruji.
Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué au Niger.
No wodi kulle kedo de jimi ko weli kam le Niger. Leydi jippinori feroybe latibe idun tilsu emuno dilla. Yaade far himbe tampube e du feroybe e dogambe konu hautade e jombe badeji jippimbe ben. E hewrebe be min gollidi hemu kambe fedde croix rouge de lawo buitande tampiriji mabbe. Wallitirde be far nyamdu safareji ndiyam jartedam yaade de naguma. No wodi ballirol far nyamdu dum dunde re jon di fat ɗum ƴewtam. Miɗen godi nimɓe ujunaji capanɗe jeetato ko walla illu fuɗɗam walde nde ɗiɓe tokkita du e wallitede baka ɗum ɗo du wala hen. Miɗen godi sigilaji wallituggol far demal misali nder région Agadez soɓɓirde région Tawa Tillaberi e Difa far gollal deme ceeɗu. Miɗen godi nimɓe ujunaji tato e keme jeeyo ko wallita. Miɗen godi du nimɓe ujunaji capanɗe jeetato e jeeyo far tugal jawdi
pour la vaccination animale.
Suudu saria kandu konɗa haali do filo ko darto murter golle ko golloɓe maternité Issaka Gazobi anino wadde ko balɗe tati ndenene kadi ɓe kolli wiide ke lawol wala e muɗum saabu hono syndicat ɗi enɗan tokka e laabi kan tokkede ele wakkati o enɗan nani ko fande Mamadou Awami Aboubacar latto kañum won kaalo dow inde syndicat ji hono golloɓe to enɗan o haali ya o haalani bandimi.
Le ministre de la santé nous a déjà reçu.
Ministre Kadu Ikella limbe on yidi e amin dum wodi sanne gandum wadi le potale. Mede lawol du e habde mosala dum sabe ko murter amin de egenaka. Ganno min tawrir maternité o wonno gollirani. Wakati ngartuka am e jidal ngal min gaddi e ministre on e gollobe mum. Min tawi hawrindeji ngadama yaade to horebe be e ngerdi nande gollobe wonbe no tokkiti murter de kambe himbe syndicat be denne dum sabe ko min tokkiti murter amin de ba ko min jiidi e ministre on. Suudu kiita ndundu haali do majjum min tokkitoto laawol ngol hooƴingol ɗum waɗi ko min cigililto e tokkitaade durwol ngol
pour continuer la lutte.
Nonne wontir du min tewti du haaldude e faarjo docteur général Kawjiɗo maternité Issaka Gazobi o ende o wi kanko heɓata haalde hunde fuu e dow majjum wakkati o. nonni fawari jondu konda habaruji no tawa du konda ni hono filla ko darto du konda ndenagu der gallur nyemi do en dan no donno sada sanne sabu bangeje kewde himbe bibbe bombe don ngada bonandaji sanne dum waddi ko fawari jondu latake sakulla sanne waddi ko fane bandimin mutariha muhammadu yahi yoy fawari jondu hono bitedo barka kaleeze latido horejo nan bangere bangere ndo kam bobiel holli ndo konna dum woni ko wat tok enda ile nyalaade
ay bum bo day bon ay go kene goudron ga
mido dari do goudron mido jogi telephone nan say suka kon do mo tere wi fa gabi to mo dey o hebay sago mido jodi do hecci kengam subaka le yamde sappo ni nam mi kubali ja suka debbo gon waddi mo tere mu fa fonti to bali gigi didi tokkitimo tetimo mo tere de himbe tokkitibe jitaybe da tolwal bula bulanga jomigal hecci kengal le yamde sappo jemma kamdo nimbe tawimo le tolwal makko wala fu choppol golbe ngada naymo labi na taymo suka ami gondo be bari dum be gattido le suutu ko ngarmi nammi hala kan dum don min anda no dum amma hunde fu ko wi'ana watti do lawol amingol no gonga sukabe be jitton do moteje be wala fu ko ni golla sana guika sana lamu wattani min jingo fu dum watta
buremi fata
nanni wontiri wakkati mo latol bal no wonna wada hono kulle mawde san ele duniyaru pelle latobe balle afrique men do enan kankayi latol mum bal non don yara ciagal san san e do filla wawde de enda tawi du konnani lato bal heewbe bibbe leydi led afrika no don no ngada sembe sanne san ele led yasin kanon won sebe lati bal en led endam be galabe kebe jamaako sanne dum waddi dum do fu suleiman mohammed lati do kanyum woni hono horejo fedde hono hokkobe habaru do filo ko dar pir balli leydi niger o holli o wi nene hun non ko lati hono no han dun jeewe sanne
notre grand problème en afrique c'est le manque
do filla latobe balbe sa donna mawdan da himbe tawra der led afrique de ni woni rafi hilnade latobe balbe urbe nyenyal ben ballirtaake fa yotto jonkay e jeggitani na be boppa latol balgol be nata gonga latobe bal tawabe der pelle bendu galano kebe ekkintino lobbul ano irno wona no wade der led tuba kobe do latobe bal tawrete lokotoroji horem misali ir mohammed sala en cede dudde du gonano gatte ton der latol balgol denne do der led meden no hani dum pittinkino der cuqaaki latobe balbe e ekkintinol mabbe
e il faut qu'on ait des suivis
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji capanna e didi e germare yande joyi e mintaji capanna joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jeegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
dow yewtere men pindir en kaali haala luumoɓe joɗinoɓe nokkurto wiyete luumo jamaje gallude ñeme ɓeɗo hokkanoma fa yetto hono tati lewru juillet dartode ndu endan gam batte ɓe egga nokkurde ɓe kowta nokkure heyre nde faarjo laamu hoƴani to endan lazare wakkati mo kalte o endan kotongol fuɗɗi wadde jalla mariama kenda ye ƴeewoy nokkurde no wontiri
toluji no do fire farga ledde palansije no jowa kubali lumobe e martoje le juude kambe gollitirdi ko firtata tendeje dum woni ko min potondiri no wada le lumo jamaaje go nyamem ibe tokkiti pirto tendeje den e hojude gineji mabbe wodi duibe duudi ko tawra metorgal bernde gambe kebayi der nokkure heyrende
ay tedir duubi am la soje didi do der lumo go nokkuje nay godu nomi amma hande ba wore nomi hebayi gomnati wi nokkuje godi gongano amma de galana ide cunnire himbe denne gomnati wallira de nyamani duudi he am nido hidi du mi yobrano
men bana
barfo yidu plasa wodi hebube no kuje tattati amma min ba wore no mi hebay be bii min jaha meri amma bane do yehi meri meren
erno ngoy walla
cendol no kuje de e doran he doran wada kundu wadi wobbe kebi wobbe kebay meri du ni min bullirta tan do ko cionnobe liddi den min gadan keme dido be kebay
wodi hamis koyro
mamman yaawale delgeje tawade nder lumo ngon momin noddi e cellalol fammini min ko dum gonga no lumobe hewbe ngala to mobata gineje mu'en o haali du umminongol hese hese wadira gam Allah e tokkude wakkati kejaado on
wala umminirado sembe sembe hese hese dum wadira be gatte police na sogeru fu warri wa himbe dum yami neddo fu socco der nokkure mun de hokka dundu himbe gadi no wodi der amin e kebay nokkure amma be bi be durwa ko watta neddo fu heba
ngapal alaku.
No mamman yawole wiri, bako sador maji no tawadu, korepe ardibe ben, kwa ji adi evide, nubonjo funi hapa nuku, doya hade tati leuri jie.
Edo do won ko habaruji me fulfultili hande me accata Muktaru Muhammadu gam batte wadde habaruji aw sankore. Assalamu alaikum balati jamwa.